Psalm 91, The Secret Place of the Most High.
Masalimo 91, Malo achinsisi chawa mwambayo. Zina langa ndine kese huku, ndipo ndimakhala mdera la Seattle mdziko la America. Ndinakwatirapo mkazi wanga, yemwe anali ndi zaka 36, Elise. Yemwe anali kumukonda Mulungu wake kwambiri. Anamwalira ndipo patha zaka 10 ndi ziwiri nayi. Kamba kake ka kansa ya mu ubongo. Ndipo kumapeto achaka cha moyo wake, ndinalimbana ndi kuteteza moyo wake. Maka potsamira kwa Mulungu kuti atithandize. Ndinali okhumudwa pomwe ndimamva uthenga kuti wamwalira. Ndipo anali atangomupanga operation masiku ochepa. Ndikukhumbukira bwino usiku omwe anamupanga operation. Pomwe ndinadzuka cha mamawa, ndinakweza manja anga kwa Mulungu. Ndikufuula kuti, Yesu, mukuyenera mubwere kuti muzasanjike manja anu kwa mkazi wanga, kuti achire. Ndipo mukudziwa chinthu chachikulu chodabwisa. Chimabwera kwa ife kuchokera kwa Mulungu. Pomwe tikulira ndi mtima wonse. Tiwerenge za izi kuchokera mu buku la Yeremia 29 ndime ya 11 kulekera 14. Pakuti ndidziwa malingaliro amene ndinalingalira pa inu, ati Yehova, malingaliro antendere, si achoipa, akukupatsani inu adzukulu chiyembekezo. Pamenepo mudzaita na ine, ndipo mudzanka ndikupemphera kwa ine, ndipo ndidzakumverani inu, ndipo mudzandifuna ine ndikundipeza pamenepo mundifuna ndi mtima wanu onse. Chabwino ndinaza kwa Yesu, ngati simubwera mutumeni aliyense malo mwanu kuti abwere azasanjike manja pa mkazi wanga. Ndikundichirisira ndi siku linaso abusa athu ndi anthu ena akumpingo anabwera kudzapemphera, ndipo tinampembedza Mulungu wathu mu nyimbo zambiri. Kenaka ndinamva mphamvu kuyendayenda mmanja mwanga pamutu pa mkazi wanga, pomwe iye anakulungidwa ndi mayesero kuti ndimango ganiza zinali zinthu zomwe sindinaonepo kapena kundichitirapo. Koma nditabwera ku nyumba mochedwa siku limenero, mwana wanga wang'ono wamamuna anati, Mulungu wandituma kuti ndikuuzeni mawu atatu. Ndipo sindikumvetsa, koma mawuwa ali motere. Yesu wabwera. Ndipo ndinalira pomwe ndinadziwa kuti Mulungu wayankha pemphero langa. Ndinalira kwambiri kwa iye mawa wa siku limenero. Ndinamuuza aliyense yemwe anabwera kudzamuona. Pomwe ndinali wokondwa ndi chiyembekezo. Poitana masiku awiri, Elise anayamba kulankhula. Anandiuza nkhani zonse zinasala. Ndipo pomwe abusa mapemphero anaona chinthu choyera chitayima pambali yanga. Ndipo momwe amayesa kuti ayambe kuona bwino, chinasowa kukoma cha pamkumbuyo kwake. Amayesa kuti anali kungoganiza zomwe iye anaona. Koma Yesu anamuonekeranso iye kumbali kwa kama wache. Ndipo agwetsa nkhope yake mwansanga. Ndipo anasowa pakomapo sitingamvetse mosavuta kuchokera kwa Mulungu muuzimu mwathu. Koma ngati tilira mokweza kwa iye amatiyasa zomwe tikufuna. Kodi sizi sizabwino. Anakhala anatha kufa munyezi itatu. Operation inatiwonetsera ife. Koma patapita myezi isanu, anali wachimwemwe ndipo amapita kumanda koma nthendayi inabweranso ndipo ndinalililanso pomwe ndinazindikira kufunika komwe kunali mwa Elise pamaso pa Mulungu komabe ndinapeza mawu abwino mu buku la Masalimo 116 ndime ya 15 mpaka 17. Imfa ya wokondedwa wache ija ya ntengo wache pamaso pa Yehova. Ndiloleni Yehova, indetu ndine ntumiki wanu, mwana wa nzakazi wanu. Mwandimasulira zondimanga. Zona, ndinali wokumudwa kukhala ndekha wopanda mkazi wanga. Ndipo siku lina, ndinati, ndinu Mulungu, odabwisa. Mwatenga wokondedwa wanga, amene ndinali naye. Ndipo pano, ndikukukondani inu kwambiri moposa. Ndichifukwa chache, mwapanga ichi, Atate chaka chata, munatipasa zonse zomwe ife tinakupemphani. Nanga ndichifukwa chiyani, simuna ndipatse moyo wake, apa ndipomwe ndinamva iye mokweza. Unamukonda iye koposa ine. Ndipo ndakhala nthawi zonse ndifuna kuti ndikudabwise ntchito yake. Ndipo apa ndinayipidwa chifukwa ndinakumbukira chinthu china chomwe ndinachichita pomwe ine ndinali wang'ono. Ndipo ndinati pepani Mulungu ndidzakhala nanu nthawi zonse pomweponso mzimu wa Elise udzakhala ndi Ambuye. Moyo wanga wakhala usali chimodzimodzinso ngakhale kuti ndinataya mkazi wanga chifukwa cha Mulungu koma masiku a moyo wanga anali kuyamba koma ndinali ndi mtima olimba mukudziwa tithe kumukonda Mulungu kwambiri koma osamutumikira chifukwa chakulimba kwa mtima wathu ndinali ndi mkwiyo pa zinthu zake. Ndipo sindimatha kudziwa Mulungu amayenera kuchiza kaye poyamba. Ndipo sana kachita izi kufikira pomwe tinakadziwa vuto lathu. Ndikuyamba kupempha thandizo kwa iye kumbali yanga. Analola kuti mavuto ambiri kuti andionekere kuti ndiphunzire za kuchirisika mkati mwanga. Ndipo ndinamupempha kamodzi kuti andionetsere zowawa zomwe ndinakhala ndikukumana nazo. Ndipo zinali zambiri. Ndipo ndinamupempha kamodzi kuti andionetsere zowawa zomwe ndinakhala ndikukumana nazo. Ndipo zinali zambiri. Ndipo ndimayenera kumukhulukira munthu mmodzi. Kenako winanso pa zomwe anazadzetsa mkwiyo mwa ine. Koma kunali kuweruza kwanga kopwetekedwa. Ndipo ndinazindikira kufoka kwa mtima wanga. Ndipo kenaka mtima wanga unayamba kuyeresedwa zomwe sindikanatha kuchita pa ine ndekha. Pomwe ndimakhulukira anthu ena. Ngakhale Mulungu pomwenso sindinali kuweruza moyenerera mu nthawi zambiri. Ndinayamba kukhala osategeseka, ndipo ndinayamba kukhala omasuka, ndipo pomwe ndinali kugona, ndinali ndi ntendere. Sindimakhalanso ndi milandu kapena nkhondo m'maloto anga. Ndipo ndinatha kumvesa zomwe Yesu amatandauza pomwe amati mkati mwanga muli nkhondo m'mapewa panu. Ndinayamba kukhala othandiza kuti abwere kwa Yesu. Mfumu Davide analira kwa Mulungu pomwe anapezeka ndi machimo akulu. Analemba mu buku la Masalimo 51. Mundichitire ine chifundo Mulungu. Monga mwakukoma mtima kwanu, monga mwa unyinji mwansoni zokoma zanu, mufafanize machimo anga, mubweze kundisunga mphulupulu yanga, ndipo mundiyerese kundichosa choyipa chache. Kodi ena mwa inu mumadziwa za chizungu chakale chochedwa hymn. Ngati zili choncho, tieni tiimbe limodzi chachikulu chikhulupiriro chanu. Oh, Atate Mulungu, palibe chomwe ndingasinthe inu. Simusinthana ndi inu, simusintha muli yemweyo, mudzakhala mu nthawi zonse kwapambana chikhulupiriro chanu, mawa ndi mawa, chifukwa cha tsopano ndachiona zonse zomwe ndi manama. Ndi mawa chifundo cha tsopano. Ndachiona zonse zomwe ndimaona. Kwapambana chikhulupiriro chanu, mawa ndi mawa, chifundo cha tsopano ndachiona zonse zomwe ndimaona mdzanja lanu. Mwandionetsa ndinu okhulupirika Ambuye mwa ine. Dzanja lanu landipatsa zonse zomwe ndinapempha. Ndinu okhulupirika Ambuye wathu Yesu. Zinthu zoti tikambirane. 1. Kodi mungakonde kuti mukambirane za umboni omwe ndakupatsani? Two. Kodi ena mukudziwa kuti Mulungu akuchita nanu munjira ngati yomweyi? Muchaka chata ndinalandira kale madaliso atatu kuchokera kwa abale omwe amathandizira utumiki ndi mapemphero pa ine. Ndi ntchito yomwe Mulungu anandipasa kuti ndigwire ndi Masalimo 91. Ndipo wakhala opambana kwa ine chifukwa Mulungu anandionetsera yekha kwa ine ngati momwe zinalembedwa ali chimodzimodzi kwa wina aliyense wa ife. Ndipo tithe kuona izi bwino ngati timufuna mu mtima mwathu iye amene akhala pansi mu chaka chake yache wa mwamwamba adzangonenera munthuzi wa mphamvu yonse. Ndidzati, kwa Yehova mpotawirapo panga, ndilinga langa, Mulungu wanga, mwanena, ndimukhulupirira pakuti adzakuonjola kunsampha wa msozi, kulilime la losakaza, adzakufangatira nthenga zache, ndipo udzathawira kunsi kwa mapiko ache, choona chache ndicho chikopa chochinjiriza. Sudzaopa choopsa cha usiku, kapena muvi opita usana, kapena muliri oyenda ndima, kapena chiwonongeko chakuthera usana, pambali pako, padzagwa chikwi ndi dzikwi, kumi zapadzanja lako. Sichiza kuyandikiza iwe, koma udzapenya ndi maso ako, nutsaona kubwezera chilango oipa. Popeza unati, inu Yehova ndinu potawira panga. Mudayika wa mamba mwamba chokhalamo chako, ndipo cholanga chidzayandikiza ahema wako. Pakuti adzamulamulira angelo ache pa iwe, akusunge njira zako zonse, adzakunyamula pamanja awo, ungagunde phazi lako, pamwala udzaponda nkango ndi mphiri. Nkango ndi mphiri udzapondereza msona wa nkango. Ndi chinjoka popeza anandikondadi, ndidzaphulumusa, ndidzakweza mwamba, popeza adziwa dzina langa, adzandifuwulira ine, ndipo ndidzayankha kunsawuso. Ndidzakhala naye pamodzi, ndidzamulanditsa, ndikuchitira ulemu, ndidzakukhutitsa ndi masiku ambiri. Ndikumuonetsera chipulumuso changa. Mulungu wathu samasintha, ndipo sakondera, ali wachikondi ndi wosamala. Ndinunso, ndinu amene muli naye, ndinu opambana, ndinu amene mumafuna kutenga zinthu zake, ngati momwe nkhuku imatengera mazira ake. Ngati momwe maso a Yesu ananenera mubuku la Matei 23 ndime ya 37. Ha, Yerusalemu, Yerusalemu, amene umapa aneneri, ndikuwaponya miyala pa iwo, otumidwa kwa iwe, ine ndinafuna kangati kusonkhanisa ana ako, inde monga thanzi lisonkhanisa na piye ake. Ndikuwaponya miyala. Ha, Yerusalemu, Yerusalemu, amene umapa aneneri, ndikuwaponya miyala pa iwo, otumidwa kwa iwe, ine ndinafuna kangati kukupcho kukuonetsera ana ako, inde monga thanzi lisonkhanisa napiye ake mapiko. Ache inu simufuna ayi, ndinaka ndikandakonda kuwerenga Masalimo 91. Kawirinso ndipo ndikupemphani inu kuti mumulole Mulungu kuti ayankhule nanu pankhani, museke maso kwa kanthawi ndikuona Mulungu akuyankhula, ndipo mumvere ndikuyankha. Iye amene akhala pansi munkhaka yache wa mwamba mwamba adzagonera mthunzi wa mphamvu yonse. Ndidzati kwa Yehova pothawira panga ndilingalanga, Mulungu wanga wanenera ndikukhulupirira, pakuti adzakuonjola kunsampha wa msozi, kumuliri osakaza, adzakufungatira ndi nthenga zache, ndipo udzathawira kunsi kwa mapiko ache. Choona chache ndicho chikopa chochinjiriza, sudzaopa choopsa cha usiku, kapena muvi opita usana, kapena muliri woyenda mundima, kapena chiwonongeko chakutera usana. Pambali pako padzagwa chikwi ndi dzikwi, khumi za padzanja lako. Sichiza kuyandikiza iwe, koma udzapenya ndi maso ako, nudzaona kubwezera chilango oipa. Popeza unati, ini Yehova ndinu pothawira panga, udayika wa mwamba mwamba chokhalamo chako, ndipo cholanga chizayandikiza ahema wako, pakuti adzamulamulira angelo ache pa iwe, akusunge njira zako zonse, adzakunyamula padzanja lawo, ungagunde phazi lako pa mwala. Udzaponda mkango ndi mphiri, udzapondereza msona wa mkango ndi chinjoka, popeza andikondadi ndidzapulumusa, ndidzakweza mwamba, popeza adziwa dzina langa, adzandifuulira ine, ndipo ndidzayankha. Kunsawuso ndidzakhala naye pamodzi, ndidzamulandisa ndi kumchitisira iye ulemu, ndidzakhutitsa ndi amasiku ambiri, ndikumuonetsera chipulumuso changa. Ndi malo anji okoma omwe mungakhale kunsi kwa mapiko a Mulungu otetezedwa. Antendere, ndipo Satana sangagwire inu ndili ndi maganizo omwe akuchokera ku zinthu zonse ndinakumanamizazo mbuyomo. Ndi mbusa wanga ananena kuti, ife tonse ting'ung'udze limodzi mu dzina la Yesu. Ndipo ndidzachita izi, ndipo ndinaona zinthu zabwino zinalengezedwa kuti timutamande Mulungu, komanso ngati tichita chinthu chodabwisa mmitima mwathu. Tiyeni tonse ting'ung'udze limodzi, Yesu, 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 Yesu. Pitirizani ndikundikweza manja anu kuti mumutamande Yesu, Yesu. The end. Kusiriza punziro, Mulungu akudaliseni pamene mukumvera. Amen.